Shit on me. Shush your baby. Shush your baby. Yeah.
Record.
Mazima mazima kulibeba likikolea kuhakikisha kwa zina.
Mi mwanamke zuri ninao, shepu ninao, hadhi ninao. Mi mwanamke vyangu viwalo vya nipa mngalo. So sileta mashindano, mlitukana nyuma, mlitukana na mkasema nalinga sana. Baby.